SNZ Gray and the Beats.
Oh na na na. Oh yeah. This angel of war. Bad boy Ella. Arafat Marshall.
Marshall.
Na fichua, pepi na weka wazi Elo senegoshi, pepi utani warazi Basi kama penzi, pepi na kupa kuya Kama penzi letu enje tuwe na shangalia Hakuna mwengine aliye kuwa kama wewe Ila ni wewe tuni mechakuwa duniani Suwe na shaka na maisha, maisha yatakwisha Wewe ni wangu, baka kufa kwangu Hatuna lomba kitu, mita kupa enju wangu Na mimi na kupende, na kupenda pia
yeah.
Njagala, njagala mukwano go Njagala, nze njagala mukwano go Njagala mukwano go Oh, oh yeah, yeah Shifia no manake mula kamane mugamba Togele mebigambe, bedala kwa bimala Sina mulala, goa bimala Goa bimala, yeah, yeah, yeah. Baby, you say give me just a 1 minute. Jagala kola ben,
jagala kola
ben. Bebe, napeno na vocheka, deka, shika, paka paka. Gisu na vocheza, jiki jiki. Mwili wako na nyuruwa kama nyoka.
Nyuruwa kuchoka, wendi kama maji. Nakata kuruwa,
nida kutua. Envilizo. Shanana calling a chimule. He's a quagalomo. Oh, yomo. Jagala. Jagala mukwano go. Jagala. Zen jagala mukwano go. Jagala mukwano go. Kama penzi letu enje tuwe na shangalia. Hakuna mwengine aliye kuwa kama wewe Ila ni wewe tu ni mechakuwa duniani Suwe na shaka na maisha, maisha yatakwisha
I'm love really, yeah Zomo panogo gundaza, gundaza Listen to the voice of the boy Listen to the boy Alefat Marshall